tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku bijyanye n'urupfu rwa Yesu, ihambwa rye ndetse tuvuga n'izuka rye. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe uko Yesu yiyeretse abigishwa be ahitwa Emmaus nyuma yo kuzuka. Nyuma yaho yiyeretse abigishwa be aho bari mu cyumba bateranye, maze asezera abigishwa be, asiga abahaye n'isezerano ry'uko azaboherereza umwuka wera. Maze rero tuze gusoreza no kubijyanye n'uko yasubiye mu ijuru. Reka dufate akaruhuko gato, ubundi ngaruke dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yesu aguha umugisha kugera aho utangara. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Reka ntangire nanone mwibutsa ko ubuherutse twari tumaze kwinjira mu gice cya 24, ari cyo gice cya nyuma cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Tukaba rero n'ubundi tugiye gutangirira ku mirongo twasorejeho ubushize. Turasoma muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 8. Haravuga ngo bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagararaho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye. Nk'uko twabivuze ubushize, ikibazo aba bagore babajijwe ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye cyari ikibazo cyiza. Kuki aba bagore baje, kandi kuki Petero na Yohana baje kumva? Bashakaga uwapfuye mu bapfuye, ntabwo bashakaga umuzima. Ntabwo bari bizeye ko Umwami Yesu yaba yazutse. Abantu bamwe batekereza ko ubutumwa bwiza bwanditswe n'abantu batandukanye uvuguruzanya ku bigendanye n'ibyabaye mu gitondo cy'umuzuko wa Kristo, ariko nubyitegereza neza uzasanga nta kuvuguruzanya kurimo, ahubwo buri mwanditsi agira igice yibandaho bijyanye n'ibyabaye muri icyo gitondo. Luka yavuze ibyo kuza kw'abagore kumva, maze ahugira kuri ibyo. Abagore bibutse ayo magambo Yesu yavuze ubwo marayika yayabibutsaga. Hari igihe ushobora kumva ibintu kandi ukamenya ko ari ukuri, nyamara ukananirwa kubyizera. Uko ni nako abantu benshi bafata ijambo ry'Imana muri iki gihe. Abanditsi bose b'ubutumwa bwiza babyanditseho kenshi ko Yesu yabwiye abigishwa be inshuro nyinshi ko agiye kujya Yerusalemu gupfirayo, hanyuma akazazuka ku munsi wa gatatu. Abigishwa be bari barabyumvise, ni ukuri rwose bari barabyumvise abivuga, ariko bari bafite umutima utizera. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magdalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Ushobora gutekereza ko intumwa zakiriye ibyo abagore bazibwiye, ariko reba uko zifashe zikimara kubwirwa ibyabaye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera. Ibyo tubisoma muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 11. Mbega abagabo batari bafite kwizera bashobora kuba barakwigishije ko ibyo abagore bahamije byakiriwe nk'ukuri mu bigishwa. Ariko abantu ba mbere bananiwe kwemera ko Yesu yazutse ni intumwa ubwazo. Intumwa nibo babaye abantu ba mbere batizeye ko Yesu yazutse, nubwo Yesu yari yarabibabwiye inshuro nyinshi zishoboka ko azapfa hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 12 haranditse ngo, maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Simoni Petero yagombye kongera kwisubiramo, atekereza ku bimenyetso byose, maze abona kuza kureba ibyabaye. Simpamya ko yari ameze nk'intumwa Yohana mu mitekerereze ye, ahubwo Yohana atubwira mu butumwa bwiza yanditse ko igihe yageze kumva akareba ibyabaye yahise yizera ako kanya, mu gihe nyine Petero we yabanje gutekereza akanya gato. Reka dufate akaruhuko maze ngaruke nkubwira ibijyanye n'ukuntu Yesu yahuye n'abigishwa be ahitwa Emawusi ariko bananirwa kumwizera. Ni mu kanya. Imana ikomeze kugirira neza. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Reka dutangire ya nkuru narimaze kukubwira ya Yesu ahura n'abigishwa be babiri muri Emawusi. Ubu aho tugeze mu nyigisho zacu, ni hahandi Yesu yari amaze kuzuka agatangira kwiyereka no kwihishurira abigishwa be. Mu nzira ijya Emawusi niho tugeze, agendana n'abigishwa be babiri ariko ntibamumenya. Inzira ijya Emawusi ni inzira ishimishije cyane, itandukanye na ya yindi twigeze kuvugaho yerekezaga Yeriko, aho ugera ukagwa mu gico cy'abajura n'abambuzi. Mu nzira ijya Emawusi yo uhura na Yesu wazutse. Haleluya. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 13 aravuga ngo, nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka sitadiyo 60. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza kijyanye n'intera iri hagati ya Emawusi na Yerusalemu, ariko ni intera itari ntoya. Muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 16 haranditse ngo, nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Ababigishwa bari mu nzira ijya Emawusi, mu by'ukuri nta nubwo bizeraga ko yaba yarazutse koko. Ntibakekaga ko uwabegereye ari Kristo wazutse, batangira no kuganira, ntibigeze banamwitaho rwose. Reka twongere dusome muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 17. Haravuga ngo, arababaza ati, muragenda mubazanye ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Hano Yesu ababajije ikibazo. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Aya magambo tuyasoma muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 18. Aya magambo ya Kileopa ahishura ikintu kitigeze cyandikwa n'undi uretse Luka. Byaba gufatwa kwa Yesu, kubambwa ndetse no kuzuka mu bapfuye byateje impagarara Yerusalemu, inkuru zabyo zikwira hose. Ababigishwa babiri ntibiyumvisha gukuntu hari umuntu utazi ibyo byose byabaye. Barimo bamanuka berekera iwabo ku mugoroba bamurikiwe n'ukwezi. Uwaje abegera abagezeho akababaza icyo kibazo yabateye kwibaza, niba we aturutse ku kwezi cyangwa ahandi hantu. Nawe iyaba yari wowe ntiwari kubura gutangara. Byari ibintu byavugwaga hose hose nta yindi nkuru yari ihari uretse iya Yesu w'i Nazareti wafashwe akicwa, none bikaba byaravugwaga ko yazutse. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 19 aravuga ngo arababaza ati, nibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Urumva ukuntu basubije bavuga Yesu uwo yari ariwe? Bo bivugiye ko yari umuhanuzi, bumvaga ko yapfuye, ntabwo bigeze bizera ko yazuka. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 20 haravuga ngo kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Muri uyu murongo ababigishwa babiri batanze ubuhamya bw'uburyo Yesu yapfuye. Hanyuma muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 21 haranditse ngo kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo kandi, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho byabereye. Umva ukuntu bavuze hano ngo bari bariringiye ko Yesu yari umuhanuzi uzacungura Abisirayeli, bati none dore baramubambye aranapfa. Aba bigishwa nta kwizera bari bafite mu kuvuga ko yari umuhanuzi. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 22 na 23 haravuga ngo none abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Ibyo abagore bababwiye ntibabyemeye, ntabwo bigeze bemera ko imva yari irimo ubusa. Sinzi niba wowe unkurikiye muri kano kanya ubona ukuntu mu gihe cyo kuzuka kwa Yesu abantu bananiwe kwizera ibyo. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 24 haravuga ngo kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Kwizera kwa bagabo wagira ngo hari cyari cyagufunze. None se ubu bwabo barivugira bati bamwe bari bari kumwe nabo bagiye kugenzura bagasanga ntawurimo, ariko dore ibi ntabwo bituma bizera na gato. Ntibari biteguye gusobanura ukuntu Yesu yazutse, nyamara dore bari bafite igihamya gifatika. Yesu yari yasize abibabwiye ko ku munsi wa gatatu azazuka. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 25 haravuga ngo arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Aha Yesu aravuga ibyo kuzuka kwe, cyakora ntiyaberetse aho yatobowe n'imisumari kugira ngo abereke koko ko yazutse. Cyakora abibutsa ibyanditswe by'ibyahanuwe maze arababwira ati koko mwananiwe kwizera ibyo abahanuzi bahanuye. Yesu arabibutsa ibyanditswe byera. Iminsi turimo ni iminsi abantu bashidikanya cyane, aho abantu bavuga ko utaba uri umunyabwenge warize ngo nurangiza wizere ibyo Bibiliya ivuga. Abantu benshi bajya batinya ko babita ibicucu n'injiji, bigatuma batagaragaza ko bizeye icyo Bibiliya ivuga. Nyamara Yesu yavuze ko kwizera atari ko kubura ubwenge. Kudahamya bituruka kuri Satani. Gukeka kose, uvuga za niba n'impamvu zose bikwiriye gukurwaho, umuntu akizera by'ukuri mu mutima we adashidikanya. Nagiye mbona abantu benshi bafata ibya Bibiliya bagashaka kubishyira mu bwenge bwabo, bigatuma bananirwa kwizera. Ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi icyo rivuga ni ukuri. Twe dusabwa kugira kwizera, kandi iby'Imana birafatika, bifite n'ibihamya. Kuba igihe cy'izuka rya Kristo si uko hatari bihamya, ahubwo ni imitima y'abantu yinangiye inanirwa kwizera. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 26 n'uwa 27 yaranditse ngo none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Yesu aratsindagirira iki ijambo ry'Imana rivuga? Atangirira kuri Mose n'abahanuzi, kuko bari baravuze kuri we. Ibyo gupfa no kuzuka byose n'ubuhanuzi bwasohoraga. Ntabwo nari impari uwo mugoroba baganira, ariko iyo nza kuba nari impari byari kunezeza cyane. Kristo yavuze ko hari ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana. Ni ingingo zoroheje ariko z'ingenzi. Nk'uko ku murongo wa 25 havuga, tugomba kwizera ibyo Bibiliya ivuga. Kristo yaravuze ngo mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Uwitwa Pascal yaravuze ngo ubumenyi bugomba gusobanuka neza kugira ngo umuntu abwemere. atari ko iby'Imana umuntu agomba kubyizera kugira ngo abashe kubyumva. Ntekereza ko Bibiliya ari igitabo abantu bavugaho cyane, ndetse bamwe bakakivuga uko kitari. Ushobora gusoma ingingo zikirimo, nyamara ntusobanukirwa ubutumwa burimo. Nyamara mu rundi ruhande, abafite imitima yicisha bugufi imbere y'Imana, Umwuka Wera arabagenderera, akabamurikira, bagasobanukirwa. Amaso yo gusobanukirwa azafunguka, ubwo Umwuka Wera azakugenderera. Abantu benshi bakomeye bo mu bihe bya kera bagiye bandika ku byanditswe, nyamara bari mu mwijima, maze basuzugura Bibiliya. Umwami Yesu yaravuze ngo si ubwenge bw'isi buhesha gusobanukirwa ijambo ry'Imana, keretse kubihabwa biva mu ijuru. Ku murongo wa 45 haravuga ngo, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Hanyuma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya kabiri ku murongo wa 14, akagira ati, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu umuntu atabasha gusobanukirwa mu bwenge busanzwe, kuko birenze imyumvire y'umuntu. Bisaba Umwuka Wera kugira ngo umuntu asobanukirwe. Mu isengesho ryacu tugomba kubwira Imana tuti, Mana, fungura amaso yanjye ume gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Tugomba kwicisha bugufi imbere y'ijambo ry'Imana, kuko kuba usoma Bibiliya bitavuze ko usobanukiwe. Umwuka Wera niwe uzaguha gusobanukirwa. Muri Luka igice cya 24, guhera ku murongo wa 28 kugera ku wa 31 haravuga ngo, bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka gucikaho, baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, genda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Kristo wazutse agahabwa ikuzo, ashaka gusabana n'abe bamwizera. Bashatse kugumana nawe, hanyuma bamumenya ari uko amanyaguye umutsima. Kwicara abantu bagasangira ni igihe cyiza cyo kuganira ibya Kristo. Kugira iteraniro baririmba neza, bagakora ibitangaza, cyangwa bakagira ibintu bishimisha abantu, ntabwo bivuze ko ariko kwemerwa imbere y'Imana. Dufite amatorero menshi yatakaje umurongo w'agakiza ka Yesu Kristo. Gusabana no gusenga no kumanyagura imitsima, aho niho dusangira neza, maze Yesu nawe akaza akabana natwe. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 32 n'uwa 33 baravuga ngo, baravugana bati, yewe, ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanuriye ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Nyuma urabona ko birukankanye inkuru nziza bari bamenye. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 34 haravuga ngo, bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Umwami Yesu yabonekeye Simoni Petero ubwe, kuko yashakaga kumukomeza. Wibuke ko Simoni Petero yari yaramwihakanye. Ubu rero ububyutse Petero afite arabukura ku mwami Yesu wamwisangiye ubwe, nta wundi muntu uri hagati yabo. Nshuti yanjye, nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya dukomeze twiganirire.
Samirana, 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 Samir gusenera Imana ihabwa icyubahiro
Reka turebe uko Yesu yihishuriye abigishwa be ubwo bari bari hamwe mu cyumba. Turasoma muri Luka igice cya 24 duhere ku murongo wa 35 tugere ku murongo wa 37. Haravuga ngo nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyagura imitsima. Bakivuga ibyo Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye. Ndahamya ko uko bagize ubwoba bwinshi natwe ariko byari kutugendekera iyo tuza kuba duhari. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 38 n'uwa 39 haranditse ngo arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari iby'ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Sinshaka gutinda, ariko umubiri wa Yesu wahawe ikuzo wari inyama n'amagufwa, ntabwo wari inyama n'amaraso. Amaraso ye yari yamenekeye ku musaraba. Muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 40 kugera ku murongo wa 43 haranditse ngo avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibineza neza bikibabujije kubyemera bagitanga arababaza ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje aracyakira akirira imbere yabo. Dr. Luka nk'umuganga hano arerekana ko umwami Yesu umucunguzi wacu yari afite umubiri w'umuntu no kurya yararyaga. Muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 44 kugera ku wa 45 haranditse ngo maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ubundi babuze gusa kwizera, naho ubundi amakuru yose bari barayahawe. Kugira ngo usobanukirwe Bibiliya bisaba ngo ugire umwuka w'Imana afungure ubwenge bwawe n'umutima wawe. Umwuka w'Imana niwe wenyine wigisha umuntu Bibiliya mu buryo bwa nyabwo. Reka dusome muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 46 tugere ku murongo wa 47. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Ndagira ngo hano usobanukirwe ko ubutumwa bwiza buzagera mu mahanga yose ntaho busize. Muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 48 kugera ku murongo wa 49 haranditse ngo nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranyije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. guhamiriza amahanga nibwo buryo bwonyine Yesu atwifuzaho, kandi ubutumwa bwo nuko yapfuye akazuka, kandi abizera ibyo bazababarirwa ibyaha byabo. Imbaraga zo kujyana ubwo butumwa mu mahanga ni imbaraga z'Umwuka Wera. Reka turebe uko Yesu yagiye mu ijuru. Turasoma muri Luka igice cya 24, duhere ku murongo wa 50 tugere ku murongo wa 51. Haranditse ngo, abajyana hanze abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha, akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Bwa nyuma abigishwa babona Yesu yarimo kubaha umugisha, maze baramubura. Ikindi yazagaruka aje gucira isi urubanza. Ntabwo azaza gucira urubanza itorero, kuko ryo azariha umugisha. Tugomba kumutegerezanya ibyishimo. Muri Luka igice cya 24, kuva ku murongo wa 52 kugera ku murongo wa 53, haranditse ngo, nabo baramuramya basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Ubu nibwo buhamya bw'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ndizera ko bwabaye umugisha kuri wowe. Nanjye mu mutima wanjye ndumva mpawe umugisha, nuzuye kandi nkomeye, kuko maze kwigana none ubutumwa bwiza bunejeje bwanditswe na Luka. Ndifuza kumenya Yesu kurushaho, kandi nawe ndizera ko ari uko. Mbere yo gutandukana, ndagira ngo nkubaze niba wizeye by'ukuri. Abigishwa babonye byinshi, ariko kwizera kwabo kwaturukaga kure cyane. Ese aho wowe urizeye? Nta yindi nzira yo gusobanukirwa ibyanditswe by'ibyahanuwe keretse kwizera. Yesu amaze gupfa no kuzuka, yasubiye mu ijuru, kandi azagaruka aje guca imanza. Ariko abe ntabwo bazajya mu rubanza, ahubwo azabiyegereza abashyire mu bwami bwe butazashira mu mahoro n'umunezero bitavugwa. Wowe se wafashe icyemezo cyo kumwizera no kumukurikira? Igihe cyawe ni iki wizarira? Fata icyemezo cyo gukurikira Umwami Yesu. Niba ubyemeye, jyana nanjye muri iri sengesho. Mana, ndasabira umugisha uyu muvandimwe wabanye nanjye kuva dutangira kwiga ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Icyo musabira ni uko yakwizera ko wambaye umubiri ugapfa kandi ukazuka kugira ngo umucungure, maze ahinduke umwana w'Imana. Reka ubutumwa yumvise muri iki gitabo cya Luka uhindura amateka y'ubuzima bwe. Abari bamuzi ku kazi, muri quartier cyangwa se mu ishuri, batangire babone impinduka nziza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo mbisabye nizeye kubikoze. Amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye muri iki gihe cyose gitambutse twamaze twigira hamwe ubu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ndizera ko hari byinshi wungutse. Reka ngusabe rero n'ubundi ngo ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikira, kuko nzagaruka nkuganiriza ku gitabo gishyashya cyitwa Kubara. Imana iguhe umugisha.
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.